Fox made it.
Nasahau matatizo. When you stand by my side, yan kama paradiso. When you kiss me and hug me, pakuku kwa kijiko. Nasimama juu chini sikai, ulipo wewe nami nipo. I'm your shadow, baby. Nusuka putisha palalas, I don't know what to do. Nakupenda kweli nshali ya lai, pakuchola tattoo.
Quack, quack, quack.